All night. Huyu ni Ami kwenye goma.
Sikishindana na mimi. Hatutoa chozi.
Nani?
Hatutoa chozi.
Nini?
Hatutoa chozi.
Oh yeah.
Mtu kama mimi watanambia nini? Hatutoa chozi.
Nani?
Hatutoa chozi.
Nini?
Hatutoa chozi.
Yeah. Siwezi kushindana kujitamba tukijipanga mi wa kwanza na chuitaji ni mikwanja na viwanja. Kumana naonekana ni mjanja mambo nyeto na jipanga. Bunda lipo sina saba kujichanga na sasa hivi niko on top. Straight for the go get it. Nankishika na bow kweli. Fuji kama za Machiavelli. Sasa ndo mana I go for mine. I got to shine. Najiona kama jiga na chembe chembe the wing. Kilizi taka taka na kili wakipimisha na oburuza kumina mbili alpha Joe sana smart sana handsome brother man. Top players always in ikuta na my brother man. Rafiki wa rubber bands, haters wangazisha band. All these fake rappers wanna yua.
Eyes kushindana na mimi. Hard to toa chozi. Hard to toa chozi.
Nini?
Hard to toa chozi.
Oh yeah.
Mtu kama mi watanambia nini? Hard to toa chozi.
Nani?
Hard to toa chozi.
Nini?
Hard to toa chozi.
Wanasema na black too much. Na nikiacha Versace na Gucci. Wanasema na poteza touch. Hawa watoto wa juzi. Na wachora wanavoreta makuzi. Hawawezi kushindana na mimi. Sababu hili game ni mimi. Na wajui hizi haso kama mimi. Wataniambia nini? OG kama mimi. Parking kuna cruiser kama kumi. Na haya madini shingoni bei yake leo sisemi. Taita CEO wadei waka. Nalipeleka game navyotaka. Kila siku kila mwaka. Na sio leo nitoka tuliko toka. Watoto wajuzi wakivimba sitishiki. Natoka kwenye kizazi cha muziki bila kiki. Kiro safi msela kipata hera na furahi sui na chuki. I'm tight nigga, triple OG.
Eyes kushindana na mimi. Hard to toa juzi. Hard to toa juzi. Hard to toa juzi.
Oh yeah.
Mtu kama mi watanambia nini?
Hard
to toa juzi.
Nani?
Hard to toa juzi.
Nini?
It ain't over for two silver, baby. Oh God. And panicking now, I'm counting my dough. Nataka pima, you ready for what? Manata kika, I don't count anymore. I love for squeezy, see shindani, not toto wa dogo. Mana kuna rapper kun compare. Labda ujo nifanya kanjia kutokea. Akuna rapper kam mimi na usiye yungu pair. Ndumana kamleta lunya iri tuwe kama pair. Na ni mwone.
Sana.
Na battle ni na wone.
Sana.
Save na pesa ndo ni town eh.
Sana.
Squeezy na bow na ma bow plan.
We bowlin.
Alafu kushindanisha na toto tachekesha. Tafanya watoto fiko pressure. Mina shindana na rappers wenye pesa. Awo watoto dogo.
Eyes kushindana na mimi. Hard to toa chozi. Hard to toa chozi.
Nini?
Hard to toa chozi.
Oh yeah.
Mtu kama mi watanambia nini? Hard to toa chozi.
Nani?
Hard to toa chozi.
Nini?
Hard to toa chozi.